Simfita amagambo yabivuga uko mbitekereza uri inzozi zanjye za kumanywa ese mbyite paradiso singitandukanye umunsi nijoro kuko nibanira n'akazuba iminsi yanjye ihora ari Sunday cause of your love my baby nami nakupenda morning to night my desire my reason to live darling you I have a malaika 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 zizanjye uhoramo niyongeze ngo mbange ni wowe unza mu wowe nakupenda morning to night my desire my reason to live darling malaika